nikuze, labda una maana kwangu mi. So let me guide, so let me guide, so let me guide. Tunaipunguze hofu juu yangu, trust in me. If you don't mind it, if you don't mind it, if you don't mind it. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamizi, kanipiga loki, sina pingamizi. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamizi, kanipiga loki, sina pingamizi. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Yeah. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Na furugwa, ulivyo na furugwa. Noma na furugwa, wanimaliza na furugwa. Baby na furugwa, noma na furugwa. Baby na vurugwa, wanimaliza na vurugwa. Wazi wetu topi wajuku ku. Imagine ulivyo beautiful. Chochote utakacho ni kupe. Roho yangu thabiti nye upe. Nigani gani gani kama glue, glue. We mawingu mianga ya blue, blue. Wewe ndo mpenzi na true friend, true friend. Wapenzi ananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Wapenzi ananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis.